msani ya reply this juni celeb kumbe ana mistari.
Baba Kim.
Cheki.
Excuse us.
Niliwambia mwache kucheza na kinga muski. Niliwambia mwache kucheza na kinga muski. Niliwambia mwache kucheza na kinga muski. Basi wambie wasikie, wambie wasikie, wambie, 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 wambie.
Uliniambia nandike disiske peke yangu chi. Sa unambia watu unijue ndo kunye uchi. Mine na studio wuna jicho chana peche ichi. Self-made mi wasibongaki kwa mneti. Super guest hakuna siku nitaja fake it. Nimekumaliza buta jo you gotta face it. Nikona mboki lakini mi wajoste tewi. Unboxing zile vitu uwa amwelewi. You thought that was a diss buta yo ilikuwa decoy. All of your kids thinking you rap lakini kwangu ni noise. Wali nipeta tolia Eminem na CJ Tisha. Za kiburi imekwa kubwa kazi nakamilisha. Nigga bitching and you really thinking you got me. Unajichocha na bado watu jashika ganji. Ibifu yaki kwa mziki isiko ugwangi. Jukenya mzime inajwapo tukirudwe zani. Ilikuwa ni kusame but you still talking shit. Nina risasi kama mita buda naweza squeeze. Nastaki kwa babecha nataka kubenda ya mi. Ukini disc kwa glito uliko nadhani kisiski. Na hii ni vita brother you can't run. Kiwa shambicho chomi you can't run. Nafanya umwe na kichwa bro you can't turn. Tuwa na stop me mido le kibo for that you can't stop.
Niliwambia mwache kucheza na kinga muski. Niliwambia mwache kucheza na kinga muski. Niliwambia mwache kucheza na kinga muski. Basi wambie wasikie, wambie wasikie, wambie, 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 wambie.
Na bado breeder nina mambo na wewe. Uflexiki sana unadhani niliachana na wewe. Big mama na unakwaga na mdomo kama mwewe. Nilikuonyesha ndakumada misi yokto ambwe. Too many subliminals kutoka kwa voice those people. Ukiniambia misi guangi bro I'm not those people. Kuna doba friend ulifanya value less kuni diss bro. We na mandi na ule fala flani anaitwa trio mio. Ni wote ni mafala ni kibonda mtatoka mbio. Yongo mayako ya juzi ya kelele kelele tupu. Kisema na bonga inje ya pitch mkono tupu. Wachana na pitch kuja kwa ring. Ni kudhulumu past comment kwa ngomangu ya blessings ni toxic. This what happens so toxic mita rapper that's toxic. Ushikane mfanye ngoma jubado niko homesick. Studio ndo nyumbani mazea I want a big five bitch. Na ata hii vita nyi wote ni candle lighting. Nisike rapa mungine Kenya taka kunfight me. Napenda vita nyi manze bisha doe ya nice. Mimi na fly beats, fly chicks na fly kicks. Tuna leta vita apa neza pigo flame kick. Goma zako bila pizza Jamaica azi slap. Tutengeje ringa we ni mtoto waku pigo slap. Uko netu na yap, mini ko studio na rap. Hakuna rapa kami mii Kenya meja wa mama. Mini kichora dobo mta chori ya kuchori ya mishoni. Mnajichocha lakini hakuna mtapone mishoni. Mabibi zangu kuwapea mimba yodo mishoni. Mnadhani mnaniweza na competition siyoni.
Wasikia, 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 wasikia. Niliwambia mwache kucheza na kinga muski.
Wasikia, 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 wasikia.
Niliwambia mwache kucheza na kinga muski.
Wasikia, 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 wasikia.
Basi wambie wasikie, wambie wasikie. Wambie, 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 wambie.